This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air.
Aotearoa New Zealand, o le tau taimile nei e whai ai tau tui pui pui. O te tala vanoa I le taimi nei mo I lātou uma e se fulu lua tau sanga malunga atu e le sitala ai a lātou tui pui pui o le COVID-19 iwa e le ai se tutongi. O le whai o tui pui pui o se tasi lea au penga malosi e te te atuai I le siama. Whaatino lau pito la au, mo le pui pui o tangata uma o New Zealand. Ma o lau so soani fo I lea ina ia tātou maua hatili ni si avanoa. Faa wawai filfilinga mo le numanae o le soifuanga. Faa tonu loa sau avanoa ilia so, e fai ai lau tui pui pui I le bookmyvaccine.nz. Pevala au li numera o vau se lau lua valu lua iwa lua ono.
Talofa, talofa, talofa lava. Ole lupesina lenei, ole a faa fia fia, mole isi a wat. Lima sfulu ono minute, ma lo se fua manuia, ma lo ta wata efe au mga luenga, ma lo le lava pale au tato iai I le faa mae, po vavao le faa mae o koviti. Ole lupesina, por kalame tamai tai Samoa, mo tamai tai tina Samoa, ola au au na nea fiafi, te tunga Christina Nisone, ma...
Leli fano vale vale erolia Bruni. Sio o alofa. Ma lor soi fua maua ma langi e mama. Fa feilo ia tulpa ia. Fa fonga fonga sa moa. Oa mai o tole. Le nei a fiafi. How's everyone doing? What have you been up to?
Sa olele oa mai oe. A lita mai tae. Pulsina sa moa ilo li o. Ia.
Oi.
Ole, mwome yaso taluwai ya, lesa tato mafuta hai ya, ohame na tutupu ya olo manuia lava siyo matau pausisi ya wana totolu li matau liyo.
Ya, oi, totolu.
Iyo, ole tangata matua e ova malima sifulu, tangata la ititi sifulu balu tausanga ya.
Oh man, ya totolu.
Nofua tangata ilona pausisi. Iyo, ale ae e manuia fafitai.
Ya, ale, ale, ale. To fal ma to lio ya le vai no falena ya into sa falena ya ya le la vai to fa o va to le ait tailor mato or mato li o fa popole no mai nei o casole o pe wa ro alu so le fa pe fa pe o ta una na to tu li o e o la fa le o tele le pino me ai le fa ta le fa so solo nei so o casole
io le tu fa le ya la le o le va pa o a o le o le tele e pe tele tu le ai le mi le na lo le mi le le va pa o a
ai sa o le le so le e va ai so le le va va le nei le numero fa le na ye ta to so le a so ma ma nella la la tato le luva ya so o usifi a matelfa o mas fululu en wa in wa environment to of ingalwena ba ya la 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 ile ile ao ya ingalwena po what ma what o ma ne for falo ngwa to le tingo le isi sai silina ba ite
ya ya
a de la usifi ao pewa pe fainga tan to le la la ape ao mal pa ma na mal fal
I no no winga ta una la ale ya le fainga
wena
o talo fai
e si tuli
ya e si le a e si fo yang alva vao ya awa yo on mato fale ye fato sa vari ape e fa on alfa le o lo o le excuse alwa ye sama ah, ya ai le simile leile na. Ah, le na mana ya mana ya e o lo na tu fa le le. Ya el before il alo le sele ni la la ukata. Ya nga. Ai e fa te le na e fo man mama fa. A wa o le me la an fa ta o le me ai. Ya o mai le fa ku ka fo ina ai le o mana o mia la va ai le fa fa pa sele kai.
Sa ole le so or mai ai o mai la si o mai nga luenga wa night fainga ringa mai le fale na
ya o le fainga ringa ile fale a wa foi la sa apala ya o livi le vai ai le fai ale le vavao ya fa pe ya fa wa pe o wa so malo lo na fai o wa ito lo wa so malo lo na fai ya fai mal malo lo nga ya ai paula tau so ma na ya sa ma wa le ni lo vai ya wo walu faila utui
utali le tele oi
a wana ma walu le tu si fai me faile tui failo la la booking ah faile appointments ai te o te faalu ngot ola e o ai sanga tala fa to a book a walu be leva na book ah
ola me na
fo si lo mala fo si o to e lui follow i lunga le website e sui ah e to e sui la ola booking ai ma wa appointments ile aso so ai ale tele ya ilalo in meridian
uto mana ya
no na swile afiafi ata ya na so ai fo ile afiafi ya o swali vali lola ile ilalo ya mantu of ifame mo faina ya luma avelo li ya
ya
yo na lolo swali nga ilalo ya fae tui a mena ile ya ile si si te ina italia uma ta ta yo what ya mana tu fo ila na students o lele yo o le time e pukai lato a unga o lele yo o mai le lato group le lato age group spul vad
yo
ya al mato students la lana fa tanga langa lin na il mato lio ya na le uma sa wo tek sa tu na ta mai tio te lon fia fa lato tu ya o mai lo o a o lo tai a o mai fai tau tui a a va no vol nei tai mio mai lo fa mai ia 19 le ile ile amatanga o kiu O mai loa manuele opisi.
Ah, lena.
Eh,
tonua.
Ya. Al meta walna.
Maula va ya oi. E fa fainga tana, fa fainga tana e o lungo le website. E failo booking.
E le fainga tale awa na olea mai appointments, my booking. I to watu la Paul me yellow code. Yellow code for le ya e avatu ya we pe fa pe or let you enroll il fale mai either by mail or text.
Yeah.
Ya na fa nga le code le na te alu wait to ton. Ma fai lo la booking.
E mal mana ya. Ya wa o lua neva ya su talunta tal no muli muli. Ya ele na lua va ya su. Oka oka se tele o tala ile ya ile nei virusi.
Ya.
Ya e mai lunga i o tato. I o tato tangata no ilunga i au kilani. I lunga la kai no fa aile ni ele tato te fa alamurumu atu. Ele fai mai ole li ole vaenga le pitosili ona to tele ai ole o mauai ole au Samoa o ta tangata Samoa ia au le taimi ta fo ma fa fa fo la na saule le tala au le sa wotea le ana fa ye le lotu au le asana o le fa mer taimi na wa asa o pesile mo o mai fa fole le vai was ia na la na fia io ta to tanga tana na ile fale sale au le sa ni nga lo tu e ta fa ia o le mela ia ma o mai si tala fa mai ia wan ta ta no ai le ile lo ka mo mo e fa ia ta no nga i ta no le i tanga ta ia o i fo ma e ma li su su em ta ma ita su su e ma ia la e fa le ya fietele ala va ve a fie pacifica ni le termina ya fa ya ta no nga fa pe ta ta wala na mo mo pacifica ile fa mo mo le lenga ya ol fa ingo tui ol tui pui pui ya o mai fo ia o sui sui fo ia fa am tela ngai no mai ta no mo wai tui ya le la na ma ta mai i te mama tina matua ya a ta to ma fa fa io e fa mo mo ta to te mama tina matua alfa sol solo ma mai la o tau sanga is iseo o le tala ina o le o avanua mo tatou tangata. Ma fafafo ila o le fa pe mai o le o tatou tangata pas mo mor pasifika lona lua o le au la iti le val toris furu ma lua sfuru. Si lun tinga aina pe a afia. Ava la lela na ta wasi na si fa na ule le i popoli e ma uni tu le na e ia wa lift ata la le i uni ne na
mafi
na ta so mo mo se tema iti ia ai e o le vela e fale is is fo yal fai no to nu ina wa tal tal no ia se pai po anta le na mia al mesili o mia ti fi fi ai ina la dova ia so tal un ta tal no na fai le clinical Pacifica ile Pacific Trust Otago na tala o lua neva yaso o le son fu le son lulu o son fu le son lulu o lua neva yaso o te tala mo ta tu tanga te Pacifica o ainga mai lo li o lo fale au mai uma ia a malo o te lava is vaenga le le Pacific Trust Otago mo ta tu tanga ta ali ima te maita e fo mai tau si mai o e umai e whaiatui na ao o mātu e fisosoani o le si vaenga le te kaika e whanui e to lima sfuru o lato tangata whaitui e to lu sfuru tangata maoli e lua sfuru tangata pasifika unto e mānei a tele lao whainga wena fata mo e fo i lato e tato tautua e tata lena whai le
Edgar Center,
ile uatu ta'avale. Yolo uli oa nai lau ta'avale fa suru atu. O ta no mai si tangata whaingalue ngā mawo. Na o le solo leo ta'avale. Ele i whaia ni bookings mea penafi. Mai o he mana ia i o le fa suru ngā o le paenga nā. E peye meia la tau fai mai. Ole, fai mai ole. Ole naisi o tangata. O fai atu. Le lui ngato tala. Ole naisi o tangata pasifika mai. They were so lovely. They were so calm. Atu. Oh. I e fai lele foto a.
Oh. Fato a fitawi leo lato man tangata pasifika.
masalo. Masalo la itu ai nga fapea ole ole o atu la to mana ole sosoan. Ata ngata la fai mai ole sosoan. O tangata lanu.
Okay.
Ole tala la le na u apea no fuma apea. Ui. Okay, oi pe wasui le
yeah.
Sui le dynamics ole ole sosoan. Ma le o ma lo si vai. Ia, o ma foi le ona faile o le na faile le fale tele i le university le. Mo fa nau le university o le mo ia na fa bo mo pasifika mauli. E na te tala mo fa nau uma ia te rone o e uma na i nei. Ia, mana, ia o nea la vai e fa, ia talusia. E vea wifi me le tala. E moni lava o tele tu yo fai. E la iti lava o tatou tangata. O lea lava la tuli. E mana o ya si ana ilunga lungu mira o tatou yeah. tangata pasifika. E mai se lava o tatou tangata amo. E fai o la tutui. E moni au tatou ilalo nei. Ia, ai tō tele atu o tatou tangata anu uilunga ai i au kilani. Ia talosia, ia o la tatou wa ai atu fō, ia o la whata mō e ai ia whale tu ia al Pasifika yeah. ilunga amo o tatou tangata. O la sau whalongo atu ilunga ai i o a ingam, ia i la atu whaingotu.
A wala o mātou ia o lisi wā inga e essential workers, a o lewa na whai o la tō tui. A o lisi wā inga Lea no vai atu nei le whaamanuia voi lea I le first specific COVID station. Ah, I oi nai lolo tue le sto te leol matu ai I puoseisei I Mangere East.
Oi, oi.
Oi to te le alao lato. Na matu ilu, ili mea le satato ia ilu ngai au kilani.
Ia.
Ah, be si linga malitol se lau le aso. Ah, was a failato clinic ili vai aso ai le faile mele na tato ye uma ilunga. Ia le la ile ile fo na uma tu lato tolu vai aso ai failo le vau. Vai
la.
Ia eta wana tau la mo tato sa mo le nga o tato we to atele I tangata Pacific Zone New Zealand. Ia Malaysia mea olto atele olto tangata Pasifika vai tau ni. O tupulanga lea. Ah, tosfulu wanga ilalo.
Yoi.
Ya, le fatua o ma yele tui.
Yoi.
Ole, 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 alu ma avelo rio.
Yoi.
Ya, ole, e ma alia amata utal noanga ma manai students.
Ya, ya.
Ye ilpopo olinga o lato uli tui. Ah.
Ya.
Ulpopo olinga o lato upe ae tal noama e va ili ili. Ele fa vaya. E ma fua mai. Ono le tele fo yo me o lo tilo tilo tua ilunga o le social media. Ah, ya, ya o nā mea, ya le tali tonu ina fo I tata o le sao. Ah, ya, ae wa, o ina le fa avae me o lato manatu, ele mana na o e faili tui. Ya, ae pe o le tu le le yalina ya te a o le AOG sa mua I mangele. E whaai loa mai e a tātou. Le tā ua tele o le whaiol tu yo tātou. Leanga o tātou, ele o ele pei tātou, leanga nua pālangi. E noftai tu atasi. E nofu a o tātou. Ia, o ta māti nā, ta mā, o ta mā, a ma mātua, mātutua. Ai lui fo ili lalo, ilisi generation. Ia, we are social people. A, ele, ia, pei fo lao le alu ili lotu. A, ia, Ole hole le al EOTO te ilo ilungai au kilani. E tele ina whaapoto poto uma, ya isi e kale si EOT. A whaifoi whaapo ipo, ele whaapena stase au lotu. A, ia o te lo ilo le leipo le ale, waina ilo po le si foi whaapoto poto nga isi e kale si au. A, le yai alona winga. O tangata uma sa yai o ilo uiloa, o le api si a uma. Le anga, o ta, ya, ele ngata lufiloa, ifo ile a tato we songi. A ole alpepesi. Ah, ia alpepesi nei la ia au tātou a vivi e matua I leo te tele. Ah, we are passionate and expressive. Ia olono winga e alu atu le ea maana vai lisi tangata maana vai na tangata e fafopasi atu winga e umalele ia le hol ua faina tangata uma. Ia ol mafua angatonu ala na ita wina falitu ya tātou.
Exactly, is that Ole? It's so true. It's And being so, vaccination is important for ours. So we're trying to get as many of our people, Pacifica people, especially our young people. And now they've opened up to 12-year-old. That's the age they can vaccinate.
Yeah.
And then there's been a few queries about consent, the age of consent. So those are when you go in to see a health professional, they'll assess you because the government has some guidelines for consent, and it depends on, you need, you know, some will say we need to bring our parents in, it's fine, or some will make the decision themselves, and that's also acceptable. So it's up to the clinician that you're seeing, or where you're going to get your vaccine. But this is the age where you as a parent, you as the mother, when you go with your circle, you take your family with you, and this is your family, this age group. And you are there present when they are ready to have their vaccine, and also to sit with them and say, it's all good, you know? If the people that are administering the vaccine are professionals, they will look after you and they will take care of you in that space, and there's nothing to be concerned about. So for the vaccine is good, and then they are stipulating having a face mask, distances between you and another bubble, and then washing your hands, sanitize, all just for your hygiene. It's all the being hygienic and being safe. It's barriers to help you keep you and your family safe.
Malo, malo fafutai. Ya wae. O leo tato le. No,
level
no,
three. Tos.
Level three. Level three. Watau mā tangatanga. Ia. Ai le matua tatala tele. Na osina. So, fatata inga. La umfain tato wo I fale inga ma. Pe o McDonald's, o KFC. Pe a fa pe na matua I MEC alawa. Ai ele mafai ni fasa ele mafai ni fasa ai o ele listangata ele mafai ni tauta la I naole fai alo fatau ida e piki pe tilivatu ai o si upu ai ele fasa ai o foila inga luinga o foila I amata o university ele o matala falitus ele o mata ele asime o matal e mfai na ela tu e te fenga lwinga pe a ye se tu si fo ele fa atanga I ui e te tau au na e fenga lwinga a ele fa apia o matua I fa e te te la vafo ine I te ia woto e a afia ia alo ia I lavana I tangata fa a fenga ta ia lela u fa atu la fono ina fa a fa unha puni fung
yes
u fa atu langa ina le
pap
no fuanga faitele public places.
Public spaces, and especially the buses were always
last,
but now they have
no fuanga faitele. Ele pasi so se mea lava wa manatua elua mital va o emal tangata tewa ele elua yase a o emalau li o tasile
mital
ya po fal fenga luenga fo. Pea alu e fai lau siaki o koviti. Ia, pete alu fo I. Ia, I lau fo ma.
Ioi.
Oe peo inale. Ia, e o fo I lai lau. Ile, I lau minoi. I lau minoi. Ia, e mo ia e te minoi. E te tamo fai ia e tau si si alau lio.
Ioi. That's true. No, it's true. It's quite the virus is quite quick. It's quite infectious.
Yeah.
And so precautions, we take precautions to be safe, for our loved ones to be safe. And at work, at the hospital, you scan your QR scan code. You have to scan when you go into anything. Scan, you walk in, sanitized. There's already a walkway for people, staff coming in, and an entry for people coming to for their hospital appointments or to visit. They're really not accepting people visiting. And then there's a different route to go out. So they're quite strict, and they are there's security present on all corners just to monitor people coming and going. Because, you know, once it, if it gets in the hospital, it's not good.
Ah, ye ma fai tau fo I fa matalanga tangata ni usila o lo fa inga luenga I fa fo I fa le ma. O na I loa I le fa manuia ina te leo tātou. E ui lava e mo I tau te leo feo ai. Ai ai fua fua la e a. E tasia tangata le na pi si ai pa e fua atu ai ta. Le outbreak lea. E tasi tangata. Tasi tangata. A ai fia. O ka se toa te le.
756
full tonu lele ile ICU.
Yes.
Se full tonu lele ICU. I fa fitai o lai tu fia tolu fale mai pe fa fale mai le spread out ai.
Yes.
Yeah, imagine la pe na fa pe e silinga maletasi. Le so solo wala ki fo ya le fai mai lo taf tau fia ya le so na.
Yes.
Ana to ye se si aso e fai la sina fai ngata tele.
Yes, it would have been. I remember there was an ICU specialist got interviewed 2 days ago. And you know, the talalea were very they love it. They are fatia falmai. I might say love it for 2 years. Well, ICU, they are fatia in New Zealand. On a tosi, they are barely solo when the virus gets out of control. And the consultant said, at the moment, we're okay. But he stresses, if you get your first jab, the likelihood of coming into the hospital, yes, it's possible.
Yeah.
But the likelihood of you going to see ICU is nil. If you have two jabs, the likelihood of you needing to go to the hospital is minimal.
So
that will minimize the people needing, so it will the ICU can be held for the people that would need vaccinate, and then our health system can handle whatever we need to look after our people.
Eti ono alu le ICU, ati nga ina tele, atonu eti alu le ICU.
Atonu, but not likely.
Ai a whairo tui umaelua, e tele o le ICU. But that's like what, 1 in 3 million?
Yes.
1 in 3 million. So... more than 3 million.
3 million.
I tell you, yeah, all of us are in. Is he merely an offer along to a nila woolly woman out near me of Kilani? Ni in the ICU nurses.
So
resources are laying at a na only ICU. Yeah, or Tangata Fang and Wing of all.
Yes.
Yeah, why leaving off fear for Ingal Wing?
Leaving off fear at mana tuna tuala yo tato tangata ile afenga ringa pasifika. Tato mafaufau yo workforce pasifika. We're small.
Yeah.
And my say alai so ifo malolo ina. E like titi tele o tato tangata. We don't have many of us in the health workforce. Ile vai taimine now that pasifika is, we need to get pasifika people vaccinated. Our workforce that we have is stretched. We're now going into our about third week of you know, vaccinate. Our people have come out. Yes, we want to help, but we're stretching them. You know, we need to look after the ones we have. At the moment, it don't to, you know, but ayula to so for malolo in that year. So what? Yeah, I wonder if vai but more for your tui malito sing or tato tamata. It's an area that mui pasifika, especially tato sa mua to tele tato.
Yeah.
Ta on tato tu ma losi mai. Amata ona pava aia na ilumanai. Ya awa wa fa mai numera. Kalele, ele since that 10 years ago, it's only grown by what? 5% le workforce pasifika?
Ele o to tele ale va ve tato growth.
Yes, unto e va ve tele growth for tato tangas pasifika. We need to double or triple the efforts. Ai tato, ia tō tele, e mai se alau tato walo ia, e tō tele no sa putu le numero le, o le census a New Zealand. Tō tele o tato tangata, o le vale o le duas fulu ma tos fulu.
Yeah.
Le fat putu, so we've got, that's the condensed number. We've got a young population.
Yeah, young population.
So looking ahead, we need those to cover our workforce for our people.
Yeah, wow, le so south a male lumana. Ah, lo me alo falilea na tamao le ave o tina malfana we ave faile tui.
I like it. Yes, elele. You, yeah, online, online, if I lo booking or ring the 0800 number, but PTO also have an 0800 number. Te kaita have an 0800 number. So ring your clinics. And I know Oamaru has a Pacific Island group that's in working to get our Pasifika people as well as in Rikago. And so, you know, around Otago Southland, there are Pasifika connections, communications there on how you can get your family.
Ele o tue mamau, ae sau fasa launga al Pacific Trust Otago lako, ilato pop-up station. For 3 days next week. So, mauti noa wa alu ilunga tato website. But, oka se maana yo nisi nava noa wa olisi mea maana yeto inga mena pop-up station. Ie te taule failasa o appointment. Paule mea avilau NHI number, ia fapena full NHI number siau whanau. Le ilunga alato vaitale po alato whala aule numeral na. Avile, aluma ule vaile na e tau whaafaingo fiema tau vave fo ilere lumino I kiu.
That's true. I know. I can't wait to hear the venue of the pop-up clinic for PTO. So that'll be good to keep. So when we're here, we'll put it on our Facebook page and to share it with the community, and it'll be good.
Ole mali, ole mao, ngai fa ile matu ya manatu wa fa ile tutu samai ngo.
Oh, yes.
Ole mela na na tupu manzu ala le mati watu fa ya ma papo. Tutu samai ngo, tutu samai dress ya is ya sfa na uma. Ya ma watu fa ile ile cubicle fa ile na ma wa fa you ta confuse si tene le ai is ya ki ile ile computer ya ie ngo. Maybe yell nala.
Linga, I sat over. I'm saying, what's that? What's that? Oh, lady, Jalo.
Yeah, I'll have your love in NHI number. Why, little to sell it? Little to say, yeah, meana. Yeah, I left a tongue and found Malustino. I also own a fire willing for Malustino. I know where. Ilo e afanua po o le paka le talani. Ah, ilo le paka fo ina le lua, ya.
Exactly. Oh, another thing, Taita Unga. So just for, inform our community about services, support services for getting food. You know, with lockdown, we've got, everyone's got, like as I said, food, like kongwakao, or fata, ukalwaiya, le fa popole, and sa, or mato liom. Yeah, what you tell I know for pair, what fan out fale, what no fantasy, or a man, or fatasinga, aina, a man, I are by timing, or the little papel or the puny. If I find ta for you on the papel, or the puny are wing, I don't mochi no po mawa ni to tong you, or nayota to aina. Yeah, a mawa last so swanny. If Soswani or the Pacific Trust Otago, or the sea points le at the Mawaile Soswani, Bele Presbyterian Support Otago, and Mawaile Sif Soswani, Salvation Army and Mawaile Sif Soswani, Emelia Ole Ometa Mafa, if I be me oimal Ainga Soswani. Oh, Tule, Tulmas Yassi, Timine, of a little Afiamana Omiya Sif Soswani, Fisili. Tala noa mai awa te nofu nofu ai. E tele fiso soani wa ave I matanga luenga ia. A wale tau si ngā o tātou tangata. Male mana o mia I o tātou tangata. It's no shame in asking if you need a handout. It's for the now, for this time while we're in lockdown.
Alisi mea lea wa o wilo a ina nei vai tau. Ele o whaafainga tā aina lo fesili se fesoswani, pa wale mea vili li telefoni, e iaina I fesili e amai a te oe, a ele o ni fesili e awaina e maua le fesoswani, a e o nai fesili fo ine e ilo aipe inisi mea I tua atu, fataita inga, o tutongi le, o mwhaini tutongi le pili o le pawa, o le pili o le, o la rent, le mea na le fale, peo a fiare ngā luenga o nā lai titi ele o le tupe maua o fesili wha pē nā ele ngatai nā o ise me fai ea o ngā whānau. Peo le o lau mea nā le o maua ina mai le Pacific Trust o tāko. Pā wāla o me fai, wili le o tolu fāli ma lima tās fiti lua lua. A yeine fesili, ia e ilua o fesili. E lo ai pole a te le ale le tu inga fso swani a vatu. A ele o se fesili fo la ia awene e mo fso swani. Pe in fesili fso su evadi le ai. O le fso swani ia le na uma fo ili ne yaso le ile tasi. Le o tue fa amatu uma I ele maa lo. Le situ pe te le mo pasifika maa uli. Fia miliona le nama.
26.
Lua ono miliona. Lua ono miliona. Valu miliona le fa mai I pasifika e. E whaanga I o iei I a pela o mea o tui ma manawa e nga uma. Aile tau le I aile I ao mea ai a ia na au mai a ia tātou le amatanga.
I oe.
Ia. O tau mawha I a awisina me I tu atu I a male alu le. Yeah, so Ministry of Social Development po le Pacific Trust Otago. Or Presbyterian support o tāko. Suane lunga le upenga ta whailangi a le lupe whtālai. Na iei uma ia whamatalanga na. Ia vili le telefoni. Vili lau telefoni. Ia pefao ngā fwile le upenga ta whailangi a lau telefoni. Awa mena neta o smartphone. Tele ana me mawhaina whai. Tele me te mawhaiona e whai a mai nā ili. I love smartphone.
They can deliver it if you can't come or if there's problems with getting there, if you have a vehicle or if you can't, you know, you have a disability, don't be ashamed. They can deliver it to you with any of the support. That's what they are there to do. We are here to inform you and to let you know that there is help. And you know, we're just...
So ani nan malo nai au mai inai fala puto putonga na ina ia tofu tofu sia umai la tau e mana o mia. Ia piona sau noa ia lea li whano. Awale matamul o lai au mai. Lisi fiso so ani fo ila ia le li whano. O fiso so ani ia le malo o mo pisinisi. Ia pia whape I sina utama I pisinisi fo ina wa silinga male ono maa sina talo o na whai ia wa whai lai titia lau tupe maua ia whape na fo ilai e kalesia whape na fo ilai e kalesia ia wa pei fo ilau simato e kalesia lua aso sa wa misi luna winga lua lafo lafonga sa mawali tupe maua ia lua fo I hausi wa misi o tupe maua I a le kalesia. Ia, alai family malo, le I le fiso soani lea, e fiso soani ai, se I, le lei fo I, tatala fo I mea uma, ma le lei ia, ma tue faa soa, mai le manuia le tamau a inga. Ia, ai a fi mana o mi se fiso soani I nātu ulanga, ia, e ma faina fiso tai, mai le lupe. Ia, ona maa fiso soani atua, ila, ia le le fatu munga, Wai, ise fo ile mana I o nā fōm se rili. O te fātu fo I o le fai ngofie fo I o le fātu mō. Pā wale mea, ia sao lau au fa amtala ngai tu I tutonu. Le anga eto e siaki mai. A siaki mai la ise, eto e tutonu. E sili a le fai ma le fa ama o ni fo ngai. A wai, ilo atu ai, olma tu ai pa u la vol tupe maua. Ia tal sanga. Tal sanga ai foila ia mali mautino a etu 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 e mai la pe o sao awa ale sao ia etu etu tong. Ia foile upsa mo suwa malia ni wa ansi.
Ndiyo malia ni wa ansi. Moni.
Ia le na.
Ma etele iwe. It's good. There is quite a lot of help out there. There's also the mental health.
Yeah.
For more oi. Yeah, the
yeah.
bar that's all online.
Yeah, I'm an atua fo ila. Leu tatou no nofu neyo tatou ainga. Me alea elenga lo sao tatou faya mai ao tatou la iti mao tatou isaamua. Fasino mai tatou e tatou matua. Ah, sele tatou lotu wa fia fia lea fo ila ia fapea tatou ia. Ia alaku e fai fo ile lotu. Ai, sele te leolo nao nga. Ah,
yes.
Pe ye koma umale ainga. Nofu ilalo. Ya.
Yeah.
Ta sitanga te falung wai a na matai pul ta maoli a inga. Ya. A faioli e faili tau lotu. A fuile a umana pepe se fa atas. Ya a le tau lotu a se salamu. Pe fai tau lotu spa ia. Ya isi temi wa sau mal fa matalanga ole a. A ni ame uma wa wa unga uma. A. Ya. Isi temi wa sau fesitu. Ah, ya aile sauni te forfisili. E sili ala alo sauni. Awe te mawe moise e moe pe afe tatalo. Ya au me umana. Umana awa o itato itato matua. That's e fone ya. Aipe yo meana na fa au penga ina itato. Or tuspa ia ma watat. Ah, itau titu e fo iala, itau titu e fo iala ina. Ya, umantal tal no tuspa ia, ya. Faili lotu, umal lotu so atu umal mea ai. Ala e alu alfono alto wa inga fo ila ea. Ah, ya.
Family ya time. So yo. Important. It is. And that was how it was and how it is and it should be. Because the time you spend, it's a gathering as you say. But I have to say, I miss, you know, but I have to share something with you. On Saturday, you want to fapene wo o akilani. On fatal tali le o lolo o so like titi. On your wee love o mato.
Chalo fai.
On vole ma fai nse wa inisi le fai na fa ia. No manuel tamba ita ile so. It's too
nutty.
Or to my container, you know, or so it's so, you know, a bullet to our family, you know, that mile one or a news or Falmaile, Alfalmaila, or a way list of matter of busy Alfalmaila letter with Oinale or lie.
Yeah,
or nay, Popole to a matter of Oamai or theatre, or my yay, I'll offer my fat at your lamb, okay, I'll plan or a year per man here. Yeah. Fatal Tadia la mo meltal tayao, the viawalas or a stone in Matuai Molova, but Timalala Avis and Matia. And then fine is ill for Luso Matuanua, Nao Nayamasun to Oduana Yaili, no tuna fata my tunnel, find my lord, faintal sama, ya. No formatu salau solo ai ne fai faltal sama lungol messenger ne ole chat ne fai ne faltal sama mata fo ia in a room like that ia ola lo ia fai mai lo le video chat le zoom lo o se se fai o fita ni si fita fai lo male lo torto ina you know
yeah
me na na io mo il terminator te lo fatta si tino.
Yeah, it was like back into your home,
it was like, yes, it was like being back and then, you know, file a lot to it's in our mantra since Pavaile to Samoa. It's in our core ever since we were growing up. And there is no shame. Don't ever be ashamed in saying a prayer or in your own little circle or in yourself. And just say a prayer. Because it's between you and God, your conversation. in Korea is your own. So reach that and find that and own it, you know, because that's, to me, that guides me.
Le tu wangalinga le ana umatu nina o mai fu le au lai ti fu le tu hua a ya le pepela a fai taula na lantus pa ya eto so tu e mama ua le ile ye ma le ala wa a fai taula ne lantus pa ya e fa ali lu sa o mai ia ile le na la ya a fu ile a ele fai taula le tu si ato e ma wai le winga a e fai taula na fai upule e ma wai ala na winga e fai upuna po fai upetolu ye a e pe ye eta wale fai taula tu si ato ya e ma na ya ala a umanela fai na mato fai taula ngā tu si le po ya fa pe ya e ala le ala so we langona pula sao mena maua malitatu tu si le na fai taula ya fai mailo na manatu ya tu watu ilesi fai mailo manatu ilesi ya fai mailo ala ua ay ala we ya watu ulo ya e umail napo e o fie fie momoe fai mai wafi la luta tala o la ma fau fau ulisina ta ul tala noa ul tala noa ele ele tasi le fau winga ina awe fau winga mai o ili mena awe yelo wo langam ili nei taim ya ia na onai tufa tufanga na ili mana ya ul mafutanga ale al tatu ainga etele ya wa unga na mai tatu matua pila o tei milani yo ita toyo yo yai tau ti toi fo yai
yo ina ya ele sita news le ana maua nei le vai aso nei ole to mai tai fai fe au ya lofa ya revena lofa la les dinale fai ho tatu fai nga lotu fa sol solo mel fai nga fai nga lotu ya ole wa maua le pam talanga o revena lofa le wa o disi board member folia le otago community trust
oh ma tu amana ya
Congratulations.
Yeah, let's have a million nafio or Melissa Lopelestini. Yeah, fully namia. Ele like it. Italy.
Yeah.
See me if I love my Umaro Stato, Malo Specific. Malmafiona too, like my. Yeah, is a Pacifica. Ile for ye too long. Yeah. Onai Melilina or Livavau.
That's true. Another thing, I suppose another thing from the lockdown for us, well, to think about, and I, is our mutato matua matua. One in alone na vilia talanoa.
Yeah.
If you've got time, ring up your, you know, check in on the family or the people from your parish, from your aulotu, your neighbors, just check in. And when you're looking for support, that's another means they can support you on is data if you're wanting to, you know, increase your data on the phones. You can ask for a voucher to increase on that side. You can ask that and say but from PTO you can ask the PTO for help in that sense. So there's you know, if you whatever you need, because it'd be good. It's a good, you know, the to matua. I wanted to ua na olato when PCPC umatangata, but it's still part of who we are.
Pe olisia u me mana ia na alva ia solo tia eto atolu tuanga ni olo tina i Wellingtoni. Ia etasina vili mai miss call ia wole pikiel telefon. Ya yeah, well, few vili of a pe ya se vili listu angani ya yeah, umatal no listu angani na ya tala no ya tweta amilo ya wa atoro toto pe tete inaito inaili il vili fa fose ya ai wo fia fia a ya wo fia fia ya ele ngatai vo yolo o tala no vo yai a tala no atfo na te bi ole fa leto no lo li o yo walu ma ya ina ya ala walu ya ifaf ala alu alu tua ya ifafo ya atala no atai fo ya awa li siva enga fa me mari yo wa ma wifo e mala we fa fie fie nga now old ah yo ele va pe na we o le te fso so di sa so la fo fso so di bali sa ta ya to
it's true exactly and it's yeah it is a way of sharing you know and it's way of looking out for each other. Looking out for your loved one, looking out for your community, looking out for the people you care about. Yeah, it's important. It's important to do that. I would ukapoko a melo zoom soli.
Yeah.
I'm from a silk cold one. If you have zoom lang, eh, but the man of a man, oh, man of a maya. Hey, hello. If I come by, eh, may I? Oh, so fat. Yeah, let's say if I, I'm like, oka, all longing us. Yeah, yeah. Advice for you? Don't try and cut down for me, you know. Family time.
Aya.
So for young Zoom.
Olo tanga na lena eta and then tau faya tu lo fai mai. Ele to tele ni so tato pasifika o fai ngalwenga. Ah, ele vai taimil ni. Wo vai vai na yo tato tangat. Yoi, maone ngalo fai fape na fai oi o na fai. Onafo itele malo lo e manao mia fo ile look after yourself. Yes. Na ye mafaya ipeo na awa silta o launga luenga. Ita o launga luenga lina e fai.
Ia o tam fai lava ia. Ia emu ia tali, se si tali ni maileli, e tam fai ia 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 ngata le ni awa, le una ina, o le mana onga, mau tatou tangata. Ina ia awane i ngalo. E mai se lawa i tatou nei te ele to tele o tatou tangata pasifika i lalo le tū nei. Au lawa le mea ia vaai mai. O le pisa tu am fisili, am fisili, am fisili, am fisili. O feo i ele vaai ngau mātou. A feltou, o lealtou plan. What have you got for pasifika people? How, you mea, mea pēnā ia maritau mafailea i tu whaatasi tangata pasifika. Ia loto tasi. Ia amata o me tala noa tasi, leo tasi. Awoleta ape ape awai. You know, united we have to stand to come together because we are small. And so we have to have one voice. We have to have one message.
Yeah.
We try, and this is a time that we can...
Yeah.
We can try. So, in my... Tufatasi and...
Why are two lama lama fai uta por kalami?
Father's Day! Father's Day!
Saoli. Tua tia oi fai metafa manu yang ole satama.
Oi, Father's Day. Father's Day, you are important in our lives as daughters, for children, as uncles, as grandfathers, as our guides, as our leaders. Paftai, for being there for us and for always looking after us. Have a great day. Have a blessed day. May the Lord be with you wherever you are. The fathers in Otago, Southland, and the fathers of the Lupe, near and far. Have a, yeah, it's a day for you to sit up. Be served up.
Yeah. Ito sono lo oyali o le si celebration tele wa o level 3 and now se fulu mba walunga.
Yeah, na.
Ah, o se potu potonga ai na o mali un fai poipo.
I know. Yeah.
Malo, malo, a faf taile li fano yel na o tato lupusina na ne yafi. Peo na tautu atuai, ya le fionga le li fano, ya malo ne tangata, tato a mata mai ile. Ya tato toma mato manatu, ya nga fuli tue fa manatu o tato mea sa faile vai aso, mea fia fia yai, ma mea ele fia fia yai, ya awa ale fia fia e fa alilea, ya alilei, ya matuas se lau pasene, ya tato fasoa lea po oame e fai ili taimi ole level 3, ya le alerts level 3, ya tato talo noa ina fso soani, ya mafai ona e, ona e talo sangaina ya sila sila il Facebook ale lupe faalele ya Samoa yo tago lo yeinu mera ya matu watu sirupinga tafailangi ete fafso ta iyai ya talo no inafo ya fsoswani al malo mo pisnisi ya fapena fo ye kalesia ya aya amanao mia fwese fsoswani ya ema fayo na ma fsoswani ya tuwa ili fatu munga o sauform ya ya yeah, file mua le atua mai tātou uma, ma outou uma, ta mai tai matina le atunou. Ya yeah, o tātou nofo whano no manu ili ne fo i vai tau o le wha mai o kovitis fuluiva. Ya yeah, mai ai maua, ya yeah, manuia tele, ya yeah, ne fo i lua vai aso le asa valia, ya yeah, male asa o tamā. Ya yeah, so i fua mai ia manuia.
Aotearoa New Zealand, o le tau taimile nei e whai ai tau tui pui pui. O tatala vanoa I le taimile nei mo I lātou uma e se fululua tau sanga malunga atu e le sitala ai a lātou tui pui pui o le koviti sifuru iba e le ai se tutongi. O le whai o tui pui pui o se tasi lea au penga malosi e te te atuai I le siama. Whaatino lau pitola au mo le pui pui o tangata uma o New Zealand. Ma o lau sosoani fo I lea ina ia tātou maua atili ni si avanoa. Faa wawai filfilinga mo le numanae o le soifuanga. Faa tonu loa sau avanoa ilia so e fai ai lo tui pui pui ile bookmyvaccine.nz. Pevala au le numera o valselau lua valu lua iwa lua ono.
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On Air.